Okay. The ever-popular Moja Mbili Tatu, a Swahili counting song that's actually quite popular in this neighborhood. Moja Mbili Tatu Ine tano sita saba nane tisa habari ya Januari kuna mutu moja aliyepotea akipatikana tuta mafunga jela. Moja mbili tatu ine tano sita saba nane tisa kome moja mbili tatu, ine, tano, sita, saba, nane, tisa, kome.